ikarangwa n'umutekano kandi abayituye bakangira urukundo bakibandira amahoro nta n'umwe w'ishishuri bose biyumva yuko ari bene mugabo umwe bitwa bamuhorekeye abandi ba rukundo yewe ayo mazina bakayaha agaciro ari ku ntebe rubu umuntu uko yabaye ibyo byose by'imibanire no gukundana ntibikitureba
wowe na njye isera tubabaza ninde ufite amahoro ku isi na rukunda mu bisi ubugome bwarimitswe wowo Yesu wino dukize